Satan no move. Who Satan no move? Who Satan no move? Who Satan no move? Who Satan no move?
Sengivukile ngiphakamile hebu umnyameni ngifumbathile ngoba ungithandile ngibonga ukuthi ungikhethile la ngihluleka khona wena ukwazile ingakho ngibona ngijabulile
ukuthandwa nguwe ukuthandwa nguwe ukuthandwa nguwe.